Nsekera muri mukikonde
Osapoe
Mujambona bona bwe budde Nekibadde kikutto budde Kivutadde Omwoyo gwange guwewedde bwe bulungi bwo Busukulumye nnyo Gwe nali ku luliri si bwe ndi Omukwano Yesu yanondamu Naona kale nakweyo Jaja usitani nemitego je Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana
Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana
Omugugugu munene tochimanyi Kiriza kusumulule Batimayo ye yali muzibe Buno bwe bujulizi Omusajja yajjula kisa munda Bati teyamulekerera Bwe yawulira eddoboozi lye Neyewaliriza Wali wakumakya mu lugendo lwa Yesu Bwe yaveeyo eriko Ekigambo ky'obulamu Wabula kikulu bw'obeera gwe Namukowola Jomwana wa Dawudi jango nyambe Omukono gwe mubonya Amasoko muzibu lwa mukwatako wati nawonera wo Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana
Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana
Mwana wa Dawudi Yesu somosa Emitego gya sitani mingi tegulira Ebirungi mutali bulungi dompa Omwana batye nkulembeze kuba n'ekisa Amasanyu mu bulamu ng'agalanga naye Nesigamye kukomala ensonga yange nkulu ddala Sabo yanukule bulya kukubira omulanga Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana
Alikumpi nafe
Omoyo wa omuna
Alikumpi nafe wano
Omoyo wa wakwagana